Chanilete, sitaki mzuko ni shuke, sitaki upote. Ai, watoto wazuri pombe wabe, usijali mabili wewe nilete.
Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
I met a girl that I really like. The way she whine away, she's so divine. So galactic, I can't gonna rise the man. If you allow me, I'll be all you need.
Wala iwe unani mada, nikikucha kijicho lako kome kulangada. Kenyan boy don't gada, unani tatizaga, you make me go gaga.
Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
They call me beat king killer, mtu mzima anafinya biti kama chize na usipime. I got the skills on only feel of set a bad bitch boy in the industry, yeah, yeah.
Grandpa pays to make your day, my love is gonna make you up, hey, hey. Love me, off me, all day. When I go, better come on.
To any madara, unanifanya sije lewi. Josie Mangala, wako nitamwaga Vicente. Uwe ni madara, mara kwako siji elewi. Chelsea Mangala, kwako itamwaga Vicente.
Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
Run, Papa!